sini kwa hii society, sini kwa hii society penye hata dema kitembea na bra ya Gucci hakuna atakaye realize ako uchi. Ni kwa hii society penye mbuda atamdara walati na pia roof shots akimake changes na yeye mwenyewe ako short of ideas. Ni kwa hii society penye ni only end month ndo kutaitwa dias, society yenye wazazi wameshindwa ku make plans for their families nowadays wao hukimbilia family plannings. Ni kwa hii society, ni kwa hii society penye mademu wanang'ang'ana ku bleach ndo bakuwe weupe, wamesahau pia shadow ya mzungu huwa ni black. And so tuko ina society yenye hata nikiwaambia wrestle ni hustle hakuna atakayeamini, hakuna atakayeamini nikisema vako ni chakula si kila mtu ameikula. Ni hii society ilinifunza kukaa ngumu wengine wakikula KDF so staki fundings za CDF. Society yenye imenifunza life lessons bila toka ama teacher's guide, wakikuuliza mimi ni nani waambie mimi ndio na guide walimu, I'm the teacher's guide. Najua nitaonekana insanity nikitetea wamama waliodanganywa utachengewa maternity, si hata uende msikiti ama katoliki, najua wewe ni msaliti. So nimegrow kwa hii society penye watu ovyo wanayaga hamjai juu, inaniumanga, inaniumanga kuona chokora mtaani bila dish na huyo mheshimiwa who spend pesa chokoraha. Inaniumanga kuona mheshimiwa akipigia mwananchi kelele amesahau ni yeye alimpigia kura. Inaniumanga kuona wanafunzi daily wanasoma university na kuend up in poverty. I don't think. Inaniumanga kuona tuko ina society yenye I think size 8 ni yeye pekee anajua santi ya punda ni mateke. Hata nishike mabunda sitawaisa hao, nimegrow kwa society yenye staple food imeishi kuwa matoke, but najua kila mtu na siku yake, pia yangu itafika nitoke. Najua kuna siku nitaendesha gari niache kukanyanga matope. Betty the poet
alongside SK mshairi.
Hii society imekuwa ill, vijana wengi imewakill. Hii society imejaza wakili lakini bado watumia akili, walienda kwa jini wakatupata kwa dini. Sini hii society tutambiwa you don't matter, now no occupy mass na space. Sini hii society tutapata dem ana fine ass lakini anatoka chali yako na finance. Sini kwa hii society malemu wameanza kuvanet, no wanda tabia zao ziko fishi. Sini hii society kila dem ana Facebook yet ni rare kuface the holy book. Sini kwa hii society maslay queen ni players yetu wanaogopa kupata balls. Sini kwa hii society, hii society mademo wanatumia makeup lakini wameshindwa kumake in life. Sini kwa hii society, ukikosa pesa utachapa kama fimbo ya grandpa. Sini hii society inaniuma, inaniumanga kuna politician wako busy kuliko signal but wanafanya wizi. Inaniuma venye watu wamesoma agriculture na the only thing wanaweza crop ni picha hamjajua. Inaniumanga kuona venye klabuni watu wanatumia ama ruler lakini mesha yao ni kombo. Inaniumanga kuona wasiwasi ya tajiri ni kuona maskini ya kiprosper. Sini kwa hii society unemployment haikuanza jana, si hata kwa Bible Satan alishindwa kupata job. Sini kwa hii society watu wangapi wanakopa kukiu na in real sense wanafanya shopping online. I don't think changanya biashara na wanawake ndio utajua njeria kimeza huwa atemi. Hii society kodum minero yangu nafungua, na kama watu zangu zinachoma sana basi ungua. SK mshairi.